radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alkamisare noga ina lewru septembre jena yamde jabirima silimaji sappo e tete les maison de la presse bamoko jottino no do kabaruji du moro yigal kanko no dirte de gagne kanto wonto djitamde to da decidi ya wonde no ay huntiri jukkoje mudum de iwde e leydi malindi do e aljumare non kanko kedjar der do fedde nela leel edimi de guddlok jonatan o hollitiri wiide to se buto so bami fa andungu nati kambe sottobe kareje wombe tobe be kollitiri nafaji moddi be kebat le hen ka dum e tawede fu be bi dum won ledde kareje de jatta no gonde majjudle o do nokku no de gonde feddirede tolno min giltini micro jamen di wotto jono min jari bangal hono rewbe elbe lando newnanay kabaru ko nayri bangal dewle wotto jono ko heewi ma fu wonni tiwri yimbe el tampube sanne feeli galle di data be jartaake wakati di di wonno sembe kabaru di min jogi no do betande di bismillah modon e hedade jukkoje dan bay hunciede iwde leleedi malindi do e aljumar so bammi fa hore jolaamu hakkunde jo juddinaama non kanko guddlok jonatan o gikkinir wiide tiagal ko mo yottino bomako do miccitide wiide nyaloma hande mo hani yidde fedde CNSP ndi don suudu ministre humindo kabar seldo sibe leleedi meden di wakkati jono o yottikile o do nokku tiagal ko hono gorko no dirte do bandaw o juddina do salinguru kando ardade laamu hakkunde jo leleedi meden di fa kebben famtar kedden Mamadou Samaseku
faanda grangal guddlok tan yo yewtade dati golleji kuma didi lam hakunejo leddi malinde gal wadi tiagal sartimo sedawo holliti gubal CNSP fedde lifulede de wajibi non nomugol president e kanye premier ministre civil en lamotobe transition fedde de gubal gal joini subima bandaw kaptide gondo e foftere latare president lam hakunejo horojo gubal CNSP latike joko president ka fa hande premier ministre kay amakatafun e on wattu goto o sifa nomugol horojo kanye joko hore jo transition o latak fi sagu ardibe fedde M5RFP e kanya yimbe lamu kiddo M5RFP hulsi vide heyabe mabbe ngala non tu tamene horejo gubal CNSP colonel Assimi Guita hulti vide e be gonno tu fedde M5 hulti vide dun non adomi jabu landol labal do kabaru hawra e do mudun bangal transition o e sifa jabuji holitaadi bangal ko wiete college ko ardibe pelle lamu kiddo o hulti vide nodda ka fi bangal subagol harfintebe lam hakundejo jukojo sidewu imintena na heddato guldo landul woni berde halaji leedindi min jabanni seraji sidewu denomine melawide le balde garoje de anhani sidewu immina jukoje batte jam bibe leedi malindi woni ko holliti jokko horejo gubal CNSP e wattu yambere nyande 22 septembre ndimaku leedi mali
wattu jono tiagal ko gubal kangal lamad lam hakunde jojo ina ko en waylata sababu so jukoyde imine fode leedi mali ndon wobbe honjotobe do kollitir wiide dum tawede fu be bi wana wattu jono leedi diwa hentude hore mudon kedde mo kanko no dirte da Mohamed Abdullah Haydara yo jangino jande do dowr leedi meden de ko sifi do hen do faccitango Ali Cissé
la leve de la sanction
imminde jukoje ngalaade fewde leedi mali ndi le subagol civil falato horejo lam hakunde ro bi min kebi horejo lamu hakkunere civil faiso mangal pare kiddo lati da civil le milojan le wargol gudlok jonatan gol hala immingol jukkoje de ana wawi tawede mide fawi jikka amen ka wide jukkoje gadaade fewre leedi malindi faccere mu imminte na do imminte fei so wana dundu mide bay jondoraade hakkilaji goddi min bawa timminde tiddalaji fu di leedi malindi wolni mundi hande ngam mide bawi wuytude tiddalawo le landingol wuteji juinde horejo leedi mo bibbe leedi mali fu suboto le demokrasi de leedi malindi tiddalla politik wali tawti tiddalla rafinde nagu lamu hakkunero wawa hunchande hore dido tiddalaji fu nga o mo wawi itude laabi majji
ido kabaruji fo do ba hebudu do beme ane am deto fa yotti don page Facebook kanye Twitter si jo tamani ko nayri bangal bitte ledde ko be no dirta kareje ko wattu jono hollitamo wiyede ido mondi e matede sanne fulle Afrique runde mudon de leede le kedde hirnangel aduna rundu fu de do ledde buri matede wattu jono wiama ko yata tonoji ujinaji temede jagom kanye kebete hitande fu leede do nokkole hitande furdu ido wonde be idade fa kebe famtar kedde Mamadou Samaseku
golla gese hitane 2019-2020 e le hirnange runde Afrique lati sababu kebal ko badi unaji temede jottonu tonuji kareje yo alhali beedari ujinaji temdre ugna chapantati tonuji bangal ndema rawane denno lefulede ardiki kala njeyobe kareje ele adnardu dental kareje njeyade su tawe ko welta ko welta ga fuf yo ele nukuji ngondi do ugna jokiloji ndere mudun wurdi lede nogay hakunde hirnange runde afrique furnange mudun e wuddu mudun e wi alliance global de carité golleji pawdi do kareje yo miluji sapo jagom bibbe runde afrique ngoni gollobe e gollede pawdi do kareje de leedi gana jogindi sembe bangal yegul kareje de e leeli fulede hirnange runde afrique woni goobo bangal tonuji united medidi e sapo kareje jeltnadi jokimo leedi burkina bangal tonuji united medere e kanye cote d'ivoire bangal tonuji uñaji nogay leedi mali demondi dun kareje kewde isaga fi leedo leede hirnange runde afrique bangal ndema hitande 2019-2020 batte tellaji politika gudi
ko nayri bangal fa handen kareje micitede widdum welti teddu salato bulangal e nokkule de to seguto holli tawede rewbe elbe so bammi fa dungunaati ke mabbe mawdo be gonde hebudi ton nu e tawede fu wattu jonobe joggi ton tidalaji ko nayri bangal non de do ledde gorri be mili laddeji di fa no gondi e bonnede honno andirde no de tatteji di fu be kuliti de do ledde no gondi e fedde wattu jona sina be jaha nokkule goddudo so be keba hebudo honno bibbe kareje de be garabe nawtiro dum fa kebe famtaade ngare kede ko Ousmane Niali Bouli fonni en do hen
bete fu gube gube rewbe gelle badide segu njaato suboyde kareje o golle mo be ngatta nyande Allah garda fu e keba hunde e mudun ko be darano haajuji mabbe Mariam Tarawar ana wada o golle duubi kewde joni jaggal sottugol kareje Mariam ana mo ina bulanga dum o golle sulter fu wala e mudu e wi makko
après le ramassage
somin jehi min chuboy kareje min gattande le luggere jaggal majum min joppande nangi fadi njora so di njori min chuboto ko moddi he min loota jaggal majum min gattande le kakol min defa so dum bettike min lilande nangi kasi so dum fu bettike min una tondi ko min kebata ko min lilande e nangi kasi so dum bettike min nisa yandu so min kebi tondi jalto e mayri min gara min defa so dum fu bettike kolle otimi
le wattu ndungu himbe ana kursini kare jotto seguto sabe bela mudo e nafaji goddi e wi seydu kone
so ngonga o min kamina nyama kare e sanni sabe yidi kebe sanni lingeni amen wattu mi de wayu sodde fa gudebe na budi mal hemele sefa mi de yidi kare e sanni sabe yidi kada reedu an yorde rewbe du ana wayi nawtorade de min gada bulanga na be ngadi sabuni
wattu ndungu yo wattu mo kare ji itete sanne ka itobe dum be ana kuli wattu joni o holitinde wide ledde mudum ana gondi e majjude ko sabe bindi dum e wi yogabe sabe tajugo ledde bongol dum wonno ko masitan kulubali hebbini studio tamani iwde segu
mikro jamedi min jiltinidi wattu jono min nayri ki bangal hono ko be noddirta robele dum woni be lando newnonayi dewgal be lando arsinkinali dewle be leedi meden di wala fuddulodo wiide mabbe ana tampi sanne so bami fa ngoni le cuudi non be kolitir wiide be bi wakkati so ni jom wala bawde atana feso hala moko wari le hala ka sernataake kanye ko nan de mudun fa kebe famtare fande kedden Ousmane Niali Bouli
rewbe be kurtaki ana fandi ko jata le leedi meden di le bamgol dabreji e wi honjoto yo gabe sabe bamaka dum ana lojobe le bamgol dabreji le galleji
so adebbo monata e sudu le lejini hokkatake tarne mawni fayso ayidi etude kalsi ndokka le galle to gonda fa paboda a heba yimbe biobe ma awala yamirori fa bade be le sadda galle sabi awana debbo ngaddo sudu so gonga o wayde wadde sudu mi hebi hin tiddalaji mawdi won kulleji guddi gondi to kandi halede
e wi andimbe kabaru finatawa imbe yoga wa hokede darnde yogaji sabe no ngori no jabataake le leedi meden di hono be bamay na bamaka e wi ben serif jabate
neddo fu andudo hodo woni darne ana andi darne won yimbe jogibe andal hani halfinede so a debbo mo nata e suudu won darne mo o wawa halfinede
le dina chrétien en wala fu ko wawi wede ani dum wonno darnde debbo mo bamaka ko neddo goddo wawi wadde fu debbo mo bamaka an wawi darade e den darnde dum wonno ko pasteur stip digga aga ale gayte holiti wide
dete en
neɗɗo fuu pinuɗo korkona debbo wonko hani wadde wonko hani yoppede waɗa rewɓe ana jogui darde mawne ne cuuɗi église ngayiɗi debbo ana wawi fay darade darde worɓe hande ɓe mbawi janguinde rewɓe joguiɓe sukaɓeɓe fay so kamɓe horoɓe naata e suudu wayde nadde suudu debbo hana hadde men hokkude darde ko o handi
ɓiɓɓe adama fuu garan adunaru potum yeeso Allah wonno ko pasteur o ɓeydi wiide nenno hakke rewɓe ɓamaka hana yaɓede saabe ɓamaka ko holliti wiide
wakkati joni en jaran kabaru no ñoo coronavirus o wordi alal baari keñe noga ittiti lewru septembre ndu wiyama yimɓele nayo oɗo ñaw yiya e muɗum en ɗiɗo gooni samtanaɓe goto do heddiki lenan hollita wiide heɓɓe ñaw o le leydi meɗen ɗi ɗum yeefa yimɓele ujunaji tatom e yimɓele capan taton e yimɓele nayon yimɓele hono heɓɓe so camtanaɓe ɓeyduɗum yeefa yimɓele ujunaji ɗiɗom e temed taton e capanɗe jattom e ɗiɗon yimɓele heddiɓe le hen ɓeyduɗum yeefa yimɓele temedre e capan taton kabaruji no ñaw coronavirus suri ke'en Mamadou Samaseku
bisima moɗon e ndeɗo yewtere acti covid hande meman haala tiallaji ñaw coronavirus dow kamɓe e guɓeɓe honno holti yogaɓe e mabɓe gila ko oɗo ñaw o fuɗɗi lilide mali e guɓeɓe holti wiide ɓe mbayri heɓude guure wonande heƴaɓe laamuɓe ma dun gollirɗe neɗɗakuɓe so kamɓe heƴaɓe laamuɓe ɓe holti wiide ima daraji mabɓe ɗi fuuf yo dow sakkade ñaw o ka so gollirɗe kumanniɗe neɗɗakuɓe ɓe kay anditi ima daraji mabɓe ɗi ɓuytigui sanne jaati keɗɗana ko heɓani en Aissata Diarra e dow fostango Oumar Waygalo
les régions mobti yoga e ñonguitiɓe wonɓe tonɓe kollitiwide ila ñaw coronavirus o yalti faabo muyon gonduɗe wadde fewde e mabɓe ɓuytigui Oumar Bari kanko laami ñonguitiɓe gonɓe ley nokkunodirteɗo Sokoura motti
arande balligu komi keɓanno ko ana heƴannomi ga hande koɓe mballiranomen ko fuu ɓuytigue sanne eɓe dokkannomi komi ñaama ga hande ɗum fuu motti
kumiñiɗo kabaru sandu faabade yimɓele kañe yirwere les régions mobti kanko noddirte Boubacar Diallo o hollitiɗo ko laati sababu muɗum ñalawma hande o faabotoɓɓe yoga e golleji muɗum fu nayiɗiki e sakkade ñaw coronavirus
yimɓele gonɓe ɗoɓe gonduɓe wallude men heeɓi kañum e balliggu fade coronavirus o haala mum haalede somi ɓettike coronavirus o won golleji fa hewi ɗiɓe mbawi wadde mbawɗi walludeɓe daranade guure mabɓe e cellal mabɓe ga ila oɗo ñaw naati e ami golleji fa hewi waɗama yalla mbiɗe keeɓa sakkade
kamɓe faabotoɓe kabaru ɓingu adamakuɓe ɓe kollitiwide pamini ɗum jaati ñalawma handen o ɓe mbi yimɓele ñonguiti ɓeydu ko muɗe an wembiɓe sanne
daɗodiral do fammingol ñaw coronavirus landinama ñade artenere nde nogay go lewru septembre to santu wonande sukaɓe ardiɓe en ONG Amapros cakuji kewɗi sakkade ñaw o tottama yimɓele garɓe hawrudenɓe jogaɓe kay holiti mette mabɓe jaati ko dabareji rittuɓe ɗi jeeɓama e ler nokku o ko
hettine joni lamdi keɗotoɓe men jokkan hen jababu professeur Dawda Kassoum Menta o dukke ande gueci ñawuji suudu dogotoro ponge ton
jan wali dogotoro neɗɗo santanaɗo ñaw coronavirus ana wawi heɓude gueƴi ñaw o kasen yimɓe santanaɓe ana mbawi heɓude tininoje ko nande e makko fati jekkiten ñaw coronavirus o ɗum infection no infection bactérienne ana hen parasitaire ana hen ɗum waddata ñaw o e yimɓe ana wawi nangude santanaɓe ñaw coronavirus o ɗum
tiyabu professeur Menta e faminde men dow majjun yo ɗo timmata heejo acti covid hande allah hollu en yontere garowo fati jeggiton yalla oɗon rena koƴe mon e ñaw o celle mbeɗondirde juuɗe na ɓattondirde
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sikiraɓe ɗen lonni en ley kereduji to en puɓɓiranno kono dirteɗo an sogoɓe kollitiɗo mobilaji ɗiɗɗi yimɓene gonno ley hen kañen bonɓe sumbu paadi ɗum en nokkuno dirteɗo lele hoy eɗum woɗɗiri ngallure an sogo nde ko yata kilo ngaji sappo wakka nde palli ɓeɗo yimɓele nde kala koɓe tawi e juuɗe muɗum en fo ɓe jaadi ley hen wala fo koɓe joppini ɗum en ɗiɗo kabaruji foɗo mbawi heɓude ɗum ɗon numéro amin wiyama muminedir 37 321 no gabbido bemal ande ngal gaɗon W ngaji tati toon si jo tamani on keɓanton ɗiɗo kabaruji fo fande fandi e fee nokko nandirɗo no ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana wodi wassalamu